Rhyme C Round D ni kula kula matiki
Mr. Boy
DK DK huyu mani ashapata DK Cheki vile zina flow vipite Na vile amebeba makite Nikimcheki na mpea tumatiki Adiki tiki huyu mani ashapata DK Cheki vile zina flow vipite Na vile amebeba makite Nikimcheki na mpea tumatiki Amisi wajite vile na feel to be fitting Jiseti kwa kiti no ni feel to be fitting Club na sina party Nika cheki vingi na tageti ya kati Au ni party songeza change endo ni party be smarty Tumzorora manze anajiti na titi ziko fitting Tiyo ani notice nikaambia DJ Songuche dedication ya tiki na titi Tuya mixi mina feel high Nika msonge ya tu na ma smiling Kumguza tu
Missy Doggy
Missy Doggy TK, TK, uyu manzi ashapata TK Cheki vile zina plopi piti Na vile amebeba makiti Niki mcheki na mpea tumatiki TK, TK, uyu manzi ashapata TK Cheki vile zina plopi piti Na vile amebeba makiti Niki mcheki na mpea tumatiki Vile uko piti Isha anza story za ahami sitaki Big day za bahati mileo lazima nitapiga mswaki Haka nicheki na eyes ziko sexy na izo dimples na nimada vishenzi Haka nivuta clothes na kurarua shati Hame ni hold to be tighting Bile na sweaty nisha regret hii nighty Itageuka kuwa dati
Nataka
Unataka nini?
Matiki
Yeah ati nini?
Matiki
Mimi kucheki macho nika ana daddy Trust yangu iko wapi A big day nita dose kwa kapati Bila chroma senti na ngati Kuwa simza maji na bali Si niko fiti Aka uruwa minisketi Na kudrop tu pia pinky Na yo Nisha mpea tuma Matiki tiki 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 Uyu manzi ashapata tiki Cheki vile zina flopi piti Piti na vile amebeba makiti Niki mcheki na mpea tumatiki Adiki tiki Uyu manzi ashapata tiki Cheki vile zina flopi piti Piti na vile amebeba makiti Niki mcheki na mpea tumatiki Adiki meni lifti na feel to be fitting Kitu tiki kalebo ya Nike Haters na wapiti ni traki Shawa kula miti Sharpi na swingi lazima mfil mwana inchi Tumo na isiti lazima tiki Itali kila chati Advice kwa maboy za pandani Ukipata kata ameklaji panti Ndanya funky Chua anataka usisleki Kumtega kwa neti Nakum Tiki tiki Uyu manzi ashapata tiki Cheki vile zina plopi piti Piti na vile amebeba makiti Niki mcheki na mpea tumatiki Atiki tiki Uyu manzi ashapata tiki Cheki vile zina plopi piti Piti na vile amebeba makiti Niki mcheki na mpea tumatiki Hey, hey, hey